kafiga kananita, nasikia raha kukashika, usishoboke na mataita, wanatamani tu wanapita. Ninakuita mrembo mwenye vyengo vigezo, tushashinda vikwazo, ah. Usijali skendo, paparazi wapo tu, kupendana sio makuu. I call her pretty girl. She call me sweetie. We gon' run this city. We gon' run this city. We gon' run this city.
Nimesha kunuia, kawain nimesha kunywea. Nimesha kunuia, kawain nimesha kunywea.
Wote sina bari nao, ushani kaba kalobaya mbao. Oh, my eyes on you. Naringia changu wana chao. Tudumishe pendo, tusiwe kuku na kunguru, tutimize lengo, ah. Penzi tulitia shedo, lisiwe kavu kama nguru, watukute tuko juu. She call me sweetie, I call her.
Nimesha kunuia, kawain nimesha kunywea. Nimesha kunuia, kawain nimesha kunywea. Nimesha kunuia, kawain nimesha kunywea. Nimesha kunuia, kawain nimesha kunywea.
She call me sweetie, I call her pretty girl. She call me sweetie, we gon' run this city.